waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Victoria ayaa laga xaqiijiyay laba case oo cusub oo coronavirus ah intii ka dambeysay xalay saqdi dhexe. Labada case ayaa laga helay guriyo isku meel ku wada yaala oo ah nooca loo yaqaano apartments ka oo ku yaala South Bank, Melbourne, taas oo ka dhigaysa 6 tirada casesska ee guriyahaas oo hadda xannibaad dhaqdhaqaaq ku jira. Dowladda Victoria ayaa hakisay bixinta tallaalka Pfizer inta ka hadhay toddobaadkan, taasoo ay kaliftay bay yiraahdeen yaraanta kaydka tallaalka ee yaala. Waxaa ka soo hadho ayaa la yidhi keliya dadkii hore u qaatay duritaankoodii hore ee tallaalka Pfizer-ka ee qaadanaya durida labaad iyo dadkii hore u sii dhigtay ballanta. Wasiirka caafimaadka Victoria, Martin Foley, ayaa sheegay inay ku qasbanaadeen go'aanka, waayo buu yiri baahida loo qabo Pfizer-ka ayaa ka badan cadadka ay dowladda Commonwealth-ku noo keentay.
We need to preserve space within the system for those people who have come forward in such strong numbers.
Waxaanu u baahanahay inaanu qaabka tallaal bixinta ka dhex sameyno mug ay dadkii tirada badnaa ee wiigagii dhowaa qaatay Pfizer-ku u heli lahaayeen duritaankooda labaad muddo ku kooban muddadii ay kooxda farsamada ee Commonwealth-ku u dajiyeen in lagu qaato duritaanka labaad, ayuu yiri. Ururka Australian Medical Association ee loo soo gaabiyay magacooda AMA ayaa su'aal ka keenay in tallaalka coronavirus ee oo farmashiyaasha laga bixiya dabicin karo shakiga laga qabo nooca tallaalka AstraZeneca. Goobo dhakhtarada gaarka loo leeyahay ah iyo farmashiyo ayaa rubuca dambe ee sanadkan la geyn doonaa tallaalka Moderna si looga bixiyo. Laakiin ku-xigeenka maamulaha AMA, Dr. Chris Moy, ayaa sheegay inay weli dadka qaarkii ka shaki qabo dhiig xinjirowga lala xidhiidhiyay tallaalka AstraZeneca, kaasoo buu yiri fursadda uu ku dhici karaa aad iyo aad u yar tahay. Dr. Chris Moy ayaa intaa ku daray in goobaha dhakhaatiirta gaarka loo leeyahay ay hawl adag qabteen intii tallaaladu socdeen, aalaabana ay dadku u baahan yihiin tala dhakhtar marka la barbar dhigo tan farmasiilaha. Qoyska Tamilka ee muddada 2 sano ah lagu hayay xerada tarxiil sugayaasha Christmas Island ayaa hadda laga dulqaaday xannibaada iyadoo loo ogolaaday in ay dhex degaan bulshada. Wasiirka Immigration-ka Australia, Alex Hawke, ayaa maanta sheegay inuu awoodiisa gaarka ugu ogolaaday qoyska inay degaan magaalada Perth, halka oo uu ku yaalo isbitaal weli lagu daweynayo gabadhooda yar. Wuxuu si wasiirku intaa ku daray in aan taa loo qaadan karin inay qoyska u sahli doonto VC. Qasnajiga Australia, George Frydenberg, ayaa isna sheegay in ay qoyskani muddo kala maqnaayeen iyadoo qaarkood joogeen Perth, qaarna Christmas Island ku sii dambeeyeen, dhowaana ay kulmi doonaan. Qof qoyska ku dhow ayaa sheegay in qoysku rabaan in ay ku laabtaan magaaladoodii ay hore u deganaayeen ee Bilawila oo Queensland ku taala. Iimana Cadda, ayuu yiri waxa wasiirka ka joojiyay taas. Premierada Queensland, Anastasia Palaszczuk, oo hore u taageertay in qoyskan lasoo dhex dejiyo bulshada, ayaa barteeda Twitter-ka ku qortay inay soo dhaweynayso go'aanka dowladda federaaliga ah ee qoyskan looga siidayo xerada. Laakiin waxay tiri in Perth ay aad uga fogtahay Bilawila oo ah magaaladii ay hore u deganaayeen oo dadkeedu markasta u dacwoon jireen, waxayna sheegtay inay rajaynayso in qoyskaasi maalin uun ku soo laabtaan Bilawila. Baaritaan ay dhowaan si wadajir ah u sameeyeen ururada shaqaalaha New South Wales iyo Migrant Workers Centre-ka Victoria ayaa ka soo baxday warbixin sheegaysa in 87% oo ah dadka fiisayaasha ku jooga ee ka shaqeeya beeraha khudaarta la siiyo mushahar ka yarkii ay sharci ahaan u lahaayeen. Dadka soo galootada ee shaqeeya iyo ururada shaqaalaha ayaa dowladda federaaliga ugu baaqay inay baaritaan ku sameeyaan xadidda mushaharkooda caadada noqotay. Warbixinta oo lagu magacaabay $9 a day ama $9 maalinkiiba ayaa iftiiminaysa in 2% oo keliyihii oo shaqaalaha ka mid ahi helaan mushahar $26 saacadiiba. Matt Kankel, oo madax sare ka ah Migrant Workers Centre Victoria, ayaa sheegay in dhibka shaqaalaha fiisayaasha ku jooga uu ka weyn yahay mushaharka keliya ee uu saameyn ku yeelan karo bidqabkooda.
Even more shockingly, 15% of those reported being paid less than $7 an hour. People taking home
Hataa waxa ka sii daran boqolkiiba shan iyo toban hoogsadayaasha ka mid ah in la siiyo wax ka yar $7 saacaddii. Dad baa maalinkii oo dhan gurigooda kula noqda $9, taasoo argagax leh. Shaqaalahani waxay kale oo ka cawdeen xagga hooyga, iyadoo ilaa kala badh ka midihii ka cawdeen in lagu khasbo inay deganaadaan. Waxaa kaloo jira xadgudubyo waaweyn oo xagga caafimaadka iyo badqabka ah, ayuu yidhi. Qabanqaabiyayaasha cayaaraha tenniska ee Wimbledonka ayaa sheegay in dadka daawanaya cayaaruhu ku koobnaan doonaan kala badh mugga garoonka cayaarta. Cayaaraha tenniska Wimbledon ayaa bilaabmi doona 28 bishan June. Ururka Wimbledon ayaa sheegay inay qorsheynayaan tartan cayaareedka ugu wanaagsan ee lagu samayn karo xaaladahan taagan kadib markii tartankii sanadkii 2020 la joojiyay COVID-19 awgeed. Cayaaryahanka tenniska Andy Murray oo ah 34 jir Scottish ayaa sheegay in aanu weli hubin in jirkiisu u diyaarsan yahay tartanka Wimbledon xilligan uu dib ugu soo laabtay tartanada.
Tennis wise, I've been playing well in practice, but you know, I
tennis aan ayartayda tabarku way wanaagsan, laakiin si hubaal ah uma oran karo inaan jid ahaan iska xijin karo tartanada noocan ah, waayo sidaaba ma ahayn 12 bilood ee ugu dambeeyay. Waxaan markaa rajaynayaa in jidkaygu iska xijiyo garoonka, waanan hubaa in ayartayda tennisku wacnaan doonto, ayuu yiri. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa la sheegay inuu dhiggiisa Ingiriiska Boris Johnson magaalada London kula qaatay heshiis ganacsi oo laba geesood ah. Afhayeen u hadlay dowladda federaaliga ayaa ku tilmaamay heshiiskaas guul u soo hoyatay shaqooyinka iyo ganacsiga, kaas oo la filayo in la shaaciyo subaxa Talaadada ee waddanka Ingiriiska. Haweeney ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa raaligelin ka bixisay hadal la sheegay in ay xirashada face mask iyo tallaalka kula meel dhigtay dhacdadii Holocaust. Haweeneyda oo ka mid ah xisbiga Republican ayaa sheegtay inay qaadatay hadalkeedii ka dhashay khaladkii ka dhashay hadalkii ay tiri bishii hore, kaasoo ay ogtahay inuu ahaa gif. Marjorie Tyler Green waxay intaa ku sii dartay in dadka oo lagu khasbo xirashada face mask iyo tallaalkuba yihiin takoorid, laakiin aanay mar dambe la barbar dhigahaynin Holocaust.
The Holocaust is
Holocaust waa jirtaa, waxbana lalama barbar dhigi karo. Way dhacday, waxaa lagu dilay in ka badan 6 milyan oo Jewish ah, ayay tiri. Saadaasha hawada oo Brito oo 4 ah waxaa la saadaalinayaa inay sida noqoto: Perth qayb ahaan daruur 19 digrii, Adelaide roobab yaryar 14 digrii, Melbourne sidoo kale roobab yaryar 15 digrii, Sydney roobab yaryar oo gelinka damba ah 21 digrii, Brisbane qayb ahaan daruur 24 digrii, iyo Darwin inta badan qorrax 30 digrii. Halkii dollar Australian ahna waxaa maanta lagu sarifayaa 77 senti oo ah dollarka Mareykanka. Dhegeystayaal, xadiga sarifka lacagaha aanu halkan ka sheegnaa waa kan bangiga dhexe Australia, ma aha sarifka goobaha ganacsiga diridda lacagaha ee gaarka loo leeyahay. Warkiina maanta oo Talaada intaas ku dhanyay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.